Chuchuma kama vile unafua, kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga iyo, chuchuma unitoneshe kidonda iyo, chuchuma unanyoka na konda iyo, chuchuma kwenye mlima kitonga iyo. Aika toto
moto mo,
moto moto
moto mo,
bye bye koko
moto mo,
joto joto
moto mo.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi? Basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma.
My wrist feeling icy, but yeah, nobody's wifey. Chuchuma, so they grind the hill like from the 90s, living legend girl, I might be. The G-Wagon make you wetter than the ocean, so they come down in the lotion. And I see, said the thing in slow motion, is the remedy, so for you bringing the potion. I got auto,
moto,
moto, moto,
moto,
I buy coco,
moto,
joto, joto,
moto,
ebony. More energy, hey. Call my guy, bop on enemy, say. Friend of me, unfollow me, hey. You feel the many down my emotion.
Chuchuma, 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 chuchuma.
Kimbao mbao tukunyema, pilau lau, nipe supu tena. Mashau shau, kana sinema, yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina, eh.
Mzamba,
fanya kama Bruce Lee.
Mzamba,
viuno vya kusigina, eh.
Mzamba,
fanya kama Jet Li. Navocheza kwenye chaki kana taka akataki. Na chumba ni varangati kwa hito. Na pembeni katikati na katachi bila wasi kame data na wasafi taito.
I got toto,
moto,
moto, moto,
moto, moto,
I buy coco,
moto, moto,
joto, joto,
moto, moto,
kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi?